seka gora buswa ke.
Kungita na mawilis.
Miseka gora buswa ke.
Hey,
heka go.
Gora buswa ke.
Heka go.
Ra buswa ke.
Heka go.
Gora buswa ke.
Heka go.
Ra buswa ke.
Heka go.
Gora buswa ke.
Heka go.
Ra buswa ke.
Heka go.
Gora buswa ke.
Heka go.
Ra buswa ke.
Himzati nela nyana neko bzele. He wana ba strata ina kale he bangena. Phiri mapetla zola mdene bakena. Masiya igobile igobela vrena. It's mad all the time no kwangena. Stick to the slow lane mzaya you still a learner. Bari himlamda ngobeni tadelela. Shibabela patwini sembe kanintsena. Hami boko ganyangwa ntukolo jangena. Honza mawili seko sister eba penga. He enda mlandu mzoko itafuka isenga. Bari ntukolo ishwana na beni shawa yenga. Hiyo we banan maboko mpoko tela. Tiko minyana sesi mena tondelela. Makula mpinyi ustalabu kondelela. Hinyama mama mbinyilo wako mbombela.
Hami mawili mese kagura buswake.
Kungita na mawili.
Miseka gura buswake.
Hey,
heka go.
Gura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Gura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Gura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Kastoyini la. Ayi banane bo. Hendiri shuri. Sure mini sure nyimbi yangena ya magaza isuke ya bonga ngala batlangeli kule sentrofela his gaza vaibulabule. Hey bangani zonda mara bangene wis zurepa na chaka manista kwa mapilis hivo sesinyana just a bunch of ladies December leka ya bomba itmova to rentwa ka avis ni my willies the new age my willies fasa shkop donor tamina gadan mikis. Ni my willies, the new age my willies. Bloma na banwana with tattoos in their titties. Ni my willies, the new age my willies. Fasa shkop donor tamina gadan mikis. Ni my willies, the new age my willies. Bloma na banwana with tattoos in their titties. I'm the new age my willies. Mr. Gagura buswake.
Kungita na mawilis.
Mr. Gagura buswake.
Hey,
heka go.
Gagura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Gagura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Gagura buswake.
Heka go.
Ra buswake.
Heka go.
Gagura buswake.
Heka go.
Ra buswake.